And I buy in your soul, listen when I say, Nami Pessy Toto, Mobi Banayo, Nami Kangin and Dakom, Ponapose la Cayo, Solon a juré, mon balisé. Nana boy in your soul, listen when I say, Nami Pessy Toto, Mobi Banayo, Nami Kangin and Dakom, Ponapose la Cayo. Na linga na mote mana pe sinzo to papa ndinga mama papa ndinga na mituni mo pepe hoye uti wapi ndoki nani ati mizongo na toni bai de mabe babo minga banya mama babo minga. Mama oko tisinga molili na epi nangali sumu nini na salite na yoki okukana oko pesa na yetu oyebi yomo kondenge na mipesa na yo oyebi sheri eloko nini hone singa te oko nisinga epa iba koko makate oku kiko betanga oko kiko finanga kasiko boya na
papa banya le pôle mbiye Irene bijou mingi mingi kamata
la Cabo Cito Yamaha.